ZLatestMusic.com.
Yasha.
Yeah.
Chilo. Yeah. Stalin.
Andwe.
Oh my God.
Yeah.
Turn it up, let me sing.
James
is gonna make us in the building. Gati se siripo, sanga tokepo. Bati kasira zaksi ya tepa mpepo. Mke mtine tisa kupoti na toko. Wafuna ni pantepo, badi bena roko. Ni my fake friends. Ni my fake friends. Ni my fake friends. Tiba, ni my fake friends. Ni my fake friends.
Kwani besiba.
Ni my fake friends.
Kembo.
Be my fake friend.
Chilo, yeah. Darling, kambi si saka mwaza fanga koloko. Umazina maati, tita mwaloko. Ala tola satanoko. Wafake wa mafula chambeta sila. Ati konde tika kwata. Hapa tina droba tingala poku kawata. Afula tifu tika. Uyo tika kuila abia tiza pashika. Sama mbela mwushe nga tizuba ya sanika.
Gati cha siripo, sanga tokepo. Batika sira za kusia tepa mpepo. Mge mtine tisa kuboti na toko. Wafuna ni pantepo, badipena rogo. Ni my fake friends. Ni my fake friends. Ni my fake friends.
Ni my fake friends.
Ni my fake friends.
Twali beshiba.
Ni my fake friends.
Kembo.
Ni my fake friends.
Ni my fake friends.
Ni my fake friends. Wakalizo ama sekelela ngazilipo. Zikasila mtu wanga ama tawa ama banda nishipakaba. Zikasila zaka ewe ama soba ama ngena boa. Fake friendi mulefu waka tuka. Yose ama vuna tiziduka.
Gati cha siripo, sanga tokepo. Bati kasira za kusia tepa mpepo. Mke mtine tisa kuboti na toko. Wafuna ni pantepo, badipena rogo. Ni my fake friends. Ni my fake friends. Ni my fake friends.
Ni my fake friends.
Ni my fake friends.
Twali beshiba.
Ni my fake friends.
Kembo.
Turn it up. Ni my fake friends. James is your makers in the building. Vena pandarama. Bama kala issue. Wafomo ko using awe monga ntiwe tissue. Kutonda party. Badi pena issue. Ngati sesa ngena. Wafuna party. My fake friends woi. Wafuni kakankoyu. Wafuno tiruma. Monga nikajuyu. Lero zavanyunya. Monga ntine puyo. Ete apese kakumbuyo. Uyo.
Gati cha sirip.
DJ Lip. Pafirimba.
Bazi kasire.
Ni my fake friends. Ni my fake friends. Ni my fake friends.
Ni my fake friends.
Ni my fake friends.
Twali beshiba.
Ni my fake friends.
Kembo.
Ni my fake friends.
Ni my fake friends.
ZLatestMusic.com.